muteza matwira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho mukurikire ibiganiro byacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga koko. Ku itariki ya 14 y'uku kwezi, ni ukuvuga ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, amashyirahamwe arindwi aharanira ubutabera, uburenganzira bwa muntu, amahoro na demokarasi, yose afite icyicaro hanze y'u Rwanda ku migabane itandukanye, yijihije umunsi wa Ingabire, bise Ingabire Day. Aya mashyirahamwe arimo Fondation Victoire pour la Paix, ikigo Victoire cy'amahoro, na Réseau International des Femmes pour la Démocratie et la Paix, urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro. Ingabire Day ni umunsi witiriwe Ingabire Umuhoza Victoire, umukuru w'umutwe wa politiki FDU Inkingi. Ingabire amaze imyaka 7 muri gereza mu Rwanda, yakatiwe gufungwa imyaka 15 ku byaha bitandukanye birimo icyiterabwoba. Ingabire Day wahuriranye na weekend yo kuzirikana no gusengera abo aya mashyirahamwe avuga ko ari imfungwa za politiki mu Rwanda. Ese Ingabire Day bivuga iki? Uyu munsi ugamije iki? Ibikorwa bijyana nawo nka kuriya gusengera aba aya mashyirahamwe avuga ko ari imfungwa za politiki bikorwa bite? Bikorerwa he? Nibyo tugiye kuganiraho. Umushyitsi wacu ni Marceline Bukeye. Madamu Bukeye ni umuhuzabikorwa w'urunana rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro, ishami ryo mu Bubiligi. Marceline, muraho neza, murakomeye?
Muraho neza.
Murahumeka?
Turaho neza, turakomeye. Murakoze cyane.
Yego, mbashimiye rwose iki kiganiro muduhaye umwanya mwigomwe kugira ngo muganire n'abantu kuri ibi bikorwa byanyu. Akabazo ka mbere, Ingabire Day mwawutekereje gute, mwawushyizeho ryari?
Ingabire Day urebye ni igitekerezo cyaturutse muri Communauté Rwandaise de Lyon.
Ni ukuvuga Abanyarwanda baba Lyon mu Bufaransa.
Baba Lyon mu Bufaransa. Icyo gitekerezo bakitugejejeho muri 2015. Ubwo hari hashize imyaka 5. Ingabire Umuhoza afunzwe. Ubwo noneho andi mashyirahamwe nayo asanga icyo gitekerezo ni kizima. Noneho niyo mpamvu mwabonye uyu mwaka twarabaye amashyirahamwe menshi yo gufatanya kugira ngo dukore uwo munsi ku nshuro ya kabiri, kuko n'umwaka ushize warabaye.
Mugamije iki rero muri uwo munsi kuwutekereza? Igitekerezo nyamukuru kiwugendamo ni ikihe?
Icya mbere ni uko twasanze ibibazo Ingabire yari guhura nabyo bisa n'ibyo Mandela yahuye nabyo. Muribuka kandi ko mu rwego mpuzamahanga ubanza ari UNESCO yari yashyizeho umunsi wa Mandela Day, hakazajya hibukwa ingorane yahuye nazo. ubwo na tutwavuze ati ntabwo tuzategereza igihe zafungurirwa reka dushireho uwo munsi 14 z'ukwa 10 nibwo yafunzwe none tujye tumwibuka tujye twibuka n'ibikorwa bye kuko kuri twe afungiye ubusa afungiye akamama niba mwarasomye igitabo cye mwabonye ko ibyo yafungiwe byinshi byinshi abatanga kwa myabo bagiye bisubiraho n'ibiki byose ariko urukiko ntirubirebe ubwo niyo mpamvu rero twabonye harimo akarengane kenshi tukiyemeza kumuvugira kugira ngo abe yarenganurwa
yego umunsi Mandela Day washyizweho n'umuryango w'abibumbye ariko se kuki mugereranya Ingabire na Mandela bahurira kuki
bahurira ko bafungiye akamama igihe uharanira uburenganzira bwawe ntabwo ugomba kubifungirwa icyakora bwo mu Rwanda ntabwo birakara cyane nk'uko byari bikaze muri Afurika y'Epfo mu gihe cya Mandela ariko niyo bishyira niba dukomeza guceceka n'ubundi bizagenda bishyira ibyo byose igihe umuntu avuga ati ntazi igitekerezo gitandukanye bakajya kumusenyera afite ikindi gitekerezo bakamufunga afite ikindi gitekerezo abamushamikiyeho bamwe bakaburirwa irengero murumva ko ariyo bishyira niyo mpamvu tuvuga tuti tugomba kubihagarika hakiri kare ntabwo tugomba gutegereza ko bigenda bikaba bibi cyane
kuri uyu munsi Ingabire Day mwakoze iki
twebwe hano mu Bubiligi twishyize hamwe n'amashyirahamwe ari hano hafi hari uwaruhagagarariye amahoro iwacu wavuye mu Bufaransa hari ishyirahamwe ryacu ry'abategarugori hari Fondation Victoire pour la Paix hari Jambo Isbel hari wiwe abo ngabo nibo twari twegeranye twakoranye icyo gikorwa noneho twarahuye bo turaganira twaganiye kuri byinshi ku buzima bwe ubu ngubu uko yifashe uko Victoire yifashe uko FDU yifashe muzi ko mu minsi ishize ubundi bagafunga abantu benshi bo muri FDU arabarwanashyaka ari n'abari bagize biro ye ubwo twaraganiriye batubwira aho bigeze cyane cyane ikibazo kiremereye bafite cyo kubona amafaranga y'abavoka abavoka mbere barwanaga n'ikibazo cyo gushakira amafaranga Victoire wenyine none urumva abantu babaye barenze 10 ibyo byose bigombera uburyo bwo kugira ngo babe bafashwa bunganirwe mu bucamanza
aho ngaho naho ni mu Burayi ibyo nibyo mwakoze hari ibindi bikorwa byabaye ku yindi migabane
nko muri Canada icyo gikorwa cyahuriranye nuko bagombaga kwizihiza umunsi w'urubyiruko umunsi bise rahoreje icyo gihe rero babikoze ku itariki ya 15 kugira ngo bakangurire urubyiruko ibyo bibazo byose duhura nabyo ni nayo mpamvu kuri uwo munsi babonye igikombe cy'umwaka cyahabwa Diane Rwigara nk'umujene uharanira uburenganzira bwe naho mu Bwongereza byahuriranye n'isohoka ry'igitabo cya Victoire Ingabire ngakeka ko mukizi mu Gifaransa cyitwa Entre les quatre murs du 1930
ni ukuvuga hagati y'inkuta enye muri gereza 1930
iriya yo ku Muhima icyo gitabo rero yanditse kimaze guhindurwa mu ndimi eshatu
yacyanditse mu Gifaransa
gihindurwa mu rurimi rw'Icyesipanyoli noneho mu Bwongereza bakoze Ingabire Day bahuriranya n'uko icyo gitabo cyasohotse mu rurimi rw'Icyongereza noneho muri Aziya naho hari université yiyemeje gukora conference ikavuga kuri abo bategarugori bombi bahuriye kuki batandukanijwe n'iki naho muri Afrika kubera ko cyane cyane mu Rwanda bo bari badusabye bati natwe turashaka kwitabira uwo munsi ariko kuba twaterana tugakora ikintu ntabwo byoroshye twebwe tuzazirikana abo bantu bose mu isengesho ubwo bo rero bakoze igikorwa cyo gusenga abayisilamu basenga kuwa gatanu barabikora, abadivantise basenga kuwa gatandatu nabo barabikora, n'abandi bakirisitu basenga ku cyumweru nabo barabikora, kandi ntibyabujije n'uwasigaye mu rugo kuzirikana abo bantu bari bavuze ko bakeneye n'iminota nk'itanu n'utagiye gusenga agahagarika ibikorwa bye iminota itanu kugira ngo azirikane abo bantu.
Ubwo se mwabonye mwamenye uko byakozwe nimba byaritabiriwe koko kandi n'abantu nimba barabyitabiriye, mbese muzi uko bangana mu Rwanda?
Oui, mu Rwanda aho icyo twashoboye kumva nuko insengero zuzuye kuruta uko byari bisanzwe.
Amasengero n'imisigiti kuko mwavuze n'abayisilamu.
Kuva kuwa gatanu kugera ku cyumweru ngo insengero zitabiriwe kuruta uko byari bisanzwe, ubwo rero tukumva ko icyo erganini nabo bari babyifuje, tukumva ko babikurikije, kuko nyine batubwiye bati rwose mu nsengero twabonaga abantu bahari benshi kuruta uko byari bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Ingabire Day, no gusabira abo amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu, demokarasi n'ubutabera avuga ko ari imfungwa za politiki mu Rwanda. Umutumirwa Marceline Bukeye, umuhuzabikorwa w'urunana rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu Bubiligi. Marceline, we nagira ngo rero mwiganire n'abantu. Uwa mbere dufite kuri telefone ni Mupenzi. Mupenzi we,
halo, muraho neza?
Urahura komeye, akabazo kawe?
Mbo mu byukuri natangiye ikiganiro numva uwo mubyeyi avuga ibya Mandela Day abihuza na Victoire Day. Kandi mu byukuri Mandela ikintu yazize twese turakizi, nta muntu utakizi kuri iyi si.
Kivuge nawe.
Mandela yarwanyaga ivanguraruhu ryakorwaga n'abazungu bayoboraga Afurika y'Epfo. Bari bafite ishyaka rya apartheid, ndetse bagatandukanya Abanyafurika y'Epfo b'abirabura n'abazungu. Noneho Mandela arabirwanya, igihe kiragera arafungwa. Sinzi ukuntu uwo mubyeyi yampuriza Mandela na Ingabire. Kuko njyewe nka Mupenzi uba mu Rwanda, ikibazo tugira hano iwacu muri Afurika, abanyapolitiki barabeshya cyane. Niyo mpamvu ubona n'ibyifuzo byabo ahanini bitanagerwaho.
Mupenzi, iyo uvuze abanyapolitiki bwo bushyizemo n'abategetsi b'u Rwanda, nabo barabeshya?
Nonese iyo mvuze abanyapolitiki mba mvuze umuntu umwe?
Ye, komeza igitekerezo cyawe.
Abantu benshi uyu mukino wa politiki, abantu benshi usanga babeshya, ariko ntabwo ari bose kamena, harimo n'abavugisha ukuri. Yewe ndibuka Victoire aza muri iki gihugu, yaje uzi yuko muzi ko jenoside yabaye ataba mu Rwanda, yabaga hanze. Noneho yaje muri iki gihugu yari afite umva amagambo yavugaga, yaravugaga nanjye nagira ubwoba. Bumbari umuntu mbese ufite imbaraga zidasanzwe asuzugura ubutegetsi buriho, umva rwose kabisa. N'iyo umuntu akina politiki hari ukuntu ashyiramo ubwenge. Mbewe si impaka nako rwose, hariyo n'ibintu yavugaga wenda.
Ariko Mupenzi, vuga uhina amagambo kubera ku kiganiro n'icy'abantu benshi.
Oya, njyewe ibyo byose Victoire umuntu yarwanyaga ni FPR, iyo tuvugisha ukuri. Mandela yarwanyaga apartheid. Uwo mubyeyi ntabwo munsi nambabarire ampurize apartheid na FPR.
Ye, urakoze Mupenzi. Hindiraho ngaho ikibazo cyawe cyumvikanye, hanyuma agusubize. Marceline, uyu muntu wamusubiza gute ibya apartheid avuga n'ibintu bya FPR?
Njyeho nabihuriza ni akarengane. kurwanya karengane nukuvuga ko muri Afrika yepfo abantu bari bararenganye no mu Rwanda abantu bararenganye ndetse ntabwo twa ubwo yashaka ku nuba yashaka kubizana ko navuga ko yazize ko ari umuhutu no ntabwo yazize ko ari umuhutu kuko murabona na Diane Rwigara aho bigeze ariko ndakeka ko akarengane kose uko gasa kose kagomba kurwanywa cyukuvuga ko niba nzize igitekerezo cyanjye ntavuga ko ndenganye kuko igitekerezo kandi ibitekerezo nkuko duhora tubivuga ibitekerezo byinshi birubaka ntabwo niba nzanye igitekerezo gishya ngomba kubizira ikindi muravuze ngo uwabaza ikibazo avuze ko ngo Victoire yaje afite amagambo akaze ageze ku rwibutso ariko se tutirengagije amateka y'u Rwanda koko ibyo yavuze ntabwo ari byo kuvuga ati naje hano ku rwibutso ndabona rugarukira ku ngorane zaguriye abatutsi ikibazo dufite mu Rwanda nuko uburyo twicara ku bibazo kuva muri ngewe hasa ndi umwana navutse nyuma ya 59 ariko buri gihe twaraga twumva ibya 59 tukumva ibya 73 haza iby'inkota buri gihe twicara ku bibazo tutabivuze none se mupenzi arirengagiza ko hari abahutu nabo bapfuye bazize ko ari abahutu niyo mpamvu rero Victoire yavuze ati icyo kintu tugomba kukivugaho turebana mu maso turebana gutya ariko sinzi niba kuvuga ngo tukivugeho kuba Victoire yarasabye ko twakivugaho byamuviramo gufungwa nibyo nabamubwiye niba afite ikindi kibazo ubwo yakibazo
reka duhe n'umwanya n'abandi inshuti z'ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean-Claude Jean-Claude we vuga cyane oya ntabwo giye nkumva rwose vuga cyane uvugira muri telefone neza ubaza akabazo kawe
alo
ubwo noneho ni sawa
ndi Jean Claude mirebeye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma njyewe ndi umusore na Jenoside yabaye naravuka ariko navutse 95 urubyiruko nk'iyo nicaye nkumva amateka yabaye muri iki gihugu mbasha kugira ibyo numva umuntu umaze gukuramo cyangwa iyo ngiye ku nzibutso ziri mu gihugu cyacu mbona amateka yabaye menshi cyane none ubwo nkurikije yuko aba baturuka mu bihugu byo hanze baje mu gihugu cy'u Rwanda
urashaka kuvuga abanyamahanga se
ariko baba ari abanyarwanda bahunze u Rwanda muri Jenoside
ntabwo bose bahunze
ntabwo ari bose ntabwo ndi kuvuga nk'aba ba Rwigara bari mu gihugu babigitwari abo ngabo numva bo bagomba kuza bacisha make bakumvikana na leta iriho ubungubu bakaza ahubwo bayigira ikibayunganira bagafatanya amahoro dufite mu gihugu cyacu
yego
badatera ubwoba
Jean Claude urakoze reka Madame Bukeye agire icyo akumwungurana hi inama mbese kuko numvise atari ikibazo urakoze
yes yes
Madame Bukeye
abantu bari hanze icyo gihe ari abahutu n'abatutsi bavanze baratekereje bati reka dushyireho ikintu cyitwa dialogue interrwande ubwo ni ukuganira byari bishinzwe intego yari yo kugira ngo abafite ubutegetsi n'abahunze n'abari hanze cyangwa se n'ababunenga baganire icyo gikorwa gitangirwa n'abantu nka ba Semushi gitangirwa n'abandi bantu benshi noneho kirakomeza ubwo abari bagihagarariye babanza kumva abanyapolitiki, bumva abategarugori, bumva urubyiruko. Noneho ku ndunduro hagombaga guhura abo bantu bose bumvitswe bari hanze na Leta y'u Rwanda. Icyo gihe Leta y'u Rwanda yaratumiwe ngo ize muri ibyo biganiro. Noneho baramaze bavuga ngo hoya, ngo ntabwo ngo tuzaza kuganirira hanze. Noneho bavuga ati nta kibazo, nimutubwire tariki ki tuzaza mu Rwanda tukaganira kuri ibyo bibazo. Igihe bari batanze kigeze bavuga ngo hoya, ngo nta biganiro bashaka. None se ubwo umuntu azaganira ryari nyine niba Leta nta kimenyetso yerekana kwishaka ibyo biganiro? Nicyo nabazaho umuntu utwunganiye bwa kabiri. Leta ni ryari zumva ko ibiganiro ari ngombwa? Kuko ibiganiro byarashatswe kuva kera, nk'uko bavuga mu Gifaransa la barre d'arcon, ubwo nibo bafite kuvuga bati noneho tubabishaka, aho kugira ngo abantu bafungwe, aho kugira ngo ubisabye afungwe.
Kuri telefone dufite niyo mukiza na Daniel, ariko ndagira ngo mbasabe niyo mukiza na Daniel mube mwihanganye, noneho umutumirwa namwe mbasomere aka kantu ka Nigigena Anselm. We yatwandikiye kuri Facebook ati mwiriwe neza, ariko yanditse ibintu birebire nuko nabigize bigufi. Ati mwiriwe neza, tw'abanyarwanda icyo twifuza ni cyatugirira akamaro kandi ntibiduce mbibice. Niyo babafunga hazavuka abandi, bose bazafungwa se? Aho kwica gitera wica ikibi mutera. None se madamu Bukeye, ibyo mwari mumaze kuvuga birahura n'ibi ngibi bya Nigena Anselm?
Rwose aho kwica gitera, aho kwica Victoire, aho kwica Diane, Leta nimwumve, Leta ntabwo igomba kugira abana isigaze inyuma y'ikibuga. Leta ni nk'umubyeyi, ntabwo ushobora kubyara abana ngo nibatangira kuba bangavu batangiye kwigenga cyangwa se batangiye kugira ibitekerezo byabo atari bya bindi ababyeyi babahaye, ngo uvuge ati noneho uyu mwana si nk'umurezi. Uba ugomba kumufata ukamurera, ukamwitaho, ukamusobanurira impamvu atumva ibintu kimwe nawe, nawe akakubwira uti dore impamvu ntumva ibintu kimwe nawe. Aho kugira ngo umufunge cyangwa se umucire ahandi cyangwa se umuce, ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye umubyeyi. Niyo mpamvu nyine numvikana nawe ahavuga ati aho kwica gitera ni ukwica ikibi mutera. Ubwo nuko hari ikibazo kigomba gukemurwa kitakemuwe, kuko hari abantu benshi rwose bafite ingingimira yo mubona abo kwa Rwigara na Muvoma ye bari kumwe, abo muri PS Imberakuri n'abandi bafunzwe, aba PDP Imanzi n'abafunzwe, aba FDU Inkingi n'abafunzwe, abo bose abo bantu ni benshi. Ntabwo uri umubyeyi wakomeza kuvuga uti uzaza wese nzajya mfunga, uzaza wese nzajya mfunga, ntabwo ari byo.
Hagati aho nshuti z'Ijwi rya Amerika, aho kwica gitera ica ikibi mutera byaturutse ku mwami Rudahigwa na Gitera. Gitera yari umuntu nawe munyapolitiki waharaniraga inyungu z'abahutu cyane, ngo niwe rero wateraga hejuru cyane kurusha abandi, avuga ati n'abahutu bagomba kugera mu butegetsi. Bamwe mu bagaragu b'umwami bati uriya muntu yaturembeje tumwice, babibwiye umwami Rudahigwa ati aho kwica gitera ni mwice ikibi mutera. Ibyo ngibyo nanjye mbivuze narabiganiriye n'abantu kandi nabisomye mu bitabo bitandukanye. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefone dufite niyo mukiza. Niyo mukiza we?
Hello.
Akabazo kawe?
Ego murakoze cyane, ntanguye kuramutsa umutumire mwadutumiriye. Ndanabatera n'intege kubona baragize uwo munsi, cyenda nawe ushima cyane kubera turavye ndi mu Burundi ariko turavye politike zo muri Afrika, umenga mbona abategetsi bacu mbona umenga ni bamwe. Nuko kuba ndiko ndaraba ibya sekire Muhoza Victoire Ingabire, ndabona yuko ari imbo za politike zimufunze. Aha nkatangaruka no ku kindi gacuraba n'ibindi kuri uyu muryango wa Diane Rwigara, turabona biriko birawushikira, turabona ko bafunzwe na wene ahica bagamiti kumuheza mu munyororo. Aha rero nkaca ata baba ngubutegetsi bivuga ni kugwasa kugwanda gusa ndetse nahandi turabone ko bagomba guhohotera abantu baba batavuga rumwe na leta uvuye umutwe umenga baca bagomba kumuhohotera bakamuheza mu minyororo ariyo nkatambaza uwo musumire nti ikintu baba ariko barakora kuri cyangwa se na Paul Rwigara turaziye nk'ubakobwa be bafunzwe na turabona ko bifatiye ku mvuzo ya politiki bifatiye kuri kubera yagombye guhangana na Paul Kagame ubwiwe aho atambaza yuko ari ikintu baba ariko barakora kuko bagomba kuba bagize umunsi wahariwe itwara ingabire atambaza ko icyo bariko barakora kuri Diane Rwigara nawe kindi nacyo atata batera n'intege nti bafite babandanye bitere ko ibintu bizohinduka izo politiki z'abanyafurika bameze nabi bibayisere yuko na Mandela yarafunzwe imyaka 100 ariko yasohoka kandi arohera gutwara igihugu
ye niyo mukiza urakoze
urakoze na
madamu bukeye
ne
ndibwira ko wamwumvise neza
wiwi aragize ati niki dukorera Diane Rwigara nabanza mvuga ko na mbere yuko ahabwa kiriya gikombe yahawe n'abategarugori cyerekana ubwitange mu rubyiruko twari twaramutabarije atangiye gufungwa twandikira umuryango w'abibumbye ndetse tunandikira n'umuryango wa Afrika umuryango w'abibumbye twawibutsaga inshingano ibihugu bya Afrika byihaye yuko muziko higeze kuza intego yo kugera ku majyambere ibyo bitaga Millennium Goals ubwo twarabibukije turabwira tuti ubwo byagezeho muri 2015 bavuga ko imyaka bihaye idahagije ariko bongera bashyiraho izindi ntego zageza muri 2030
bande
ubwo rero hari
urashaka kuvuga bande
umuryango w'abibumbye kandi ukaba uri n'ibihugu byose biwugize ubwo n'u Rwanda narwo rurimo ubwo rero mu birebana n'abategarugori cyane cyane no gukora politike nibyo twabibutsaga twabwira tuti niyemeje mwebwe n'ibihugu ubwo twarikiraga nyine umunyamabanga mukuru twabwira ati ibihugu mwese muteranye mwiyemeje ko mugomba guharanira umutegarugori none dore mu Rwanda baravuga ngo bafite abategarugori mu nama ishinga amategeko ariko bafunga umwe muri bo ntihagire n'umwe uvuga sinda mu Rwanda ariko mumbwire niba kuva Victoire yafungwa hari umutegarugori wateye hejuru ati umuntu ararengana umutegarugori reka tumurwaneho nk'umutegarugori kandi ingingo nyinshi ko arengana zirahari reba biriya biri kuba kuri Diane Rwigara ninde mutegarugori n'umwe wigeze avuga ati mu nama ishinga amategeko mbajije nibura ikibazo kirebana na Rwigara ariko ikibazo ni uko nyine ibyo bintu byo kuvuga ngo u Rwanda rwateye imbere rwateje umutegarugori imbere nibyo kwerekana ahantu kugira ngo rushimwe kugira ngo rubone n'imfashanyo n'ibyo byose ariko mu mikorere ntaho turi rwose ntaho ubwo rero hagati aho turongera twibutsa n'ikibazo cy'abazunguzayi abo babyeyi bahora bakubitwa kandi dufite abategarugori bashaka kuvuga bati dushyizeho itegeko rivuga ko ariko mu Rwanda ikitangaje gushyiraho itegeko rivuga ko ubona bashyira ikosa ku mukene kandi umukene nta kundi yabigenza ntabwo umubyeyi ashimishijwe no kwirirwa ahetse umwana ku muhanda yirirwa azererana agatebo agurisha nawe afite amafaranga akaba yabona ahandi ajya mu isoko agacuruza bigaragara nawe yabikora ariko ni ubukene ikibazo rero ni uko abategetsi bacu batajya babona ko hari umukene uriho koko wa mugani y'umuntu atashonje ntamenya ko hari abandi bashonje ubwo rero twandikiye na n'uhagarariye nyakubahwa Alpha Conde uhagarariye ibihugu bya Afurika muri biriya organization bihuriyemo nawe twamwandikiye tumubwira tuti buri gihe iyo bahuye ntibajya babura gusubiramo panafurikanizi ese uko gukunda Afurika kuri hehe igihe usanga hano mu binyamakuru bisohoka usanga abantu birirwa baduseka bavuga ati ariko Afurika yabaye ite Afurika umuntu aratorwa yanyuze agafunga abantu umuntu atorwa ko ijana ku ijana bigenda gute ese ni ukuvuga ko haba habuze undi muntu bapiganwa abandi bantu bapiganwa baba bahari ariko bose baba bashiriye muri prison ahubwo ugasanga twese twarabaye inkuru rw'amenyo abantu birwa baseka Afrika mu kinyejana cya 2021 badashobora gutera intambwe ngo bavuge bati turafunguye ufite ibitekerezo wese nazane ashyire hano hanyuma tubwire abaturage uwo bemera bamutore. Icyo kintu nicyo twakoreye Diane Rwigara kimara gufungwa donc izo nyandiko ebyiri noneho n'ejo bundi tubona kumuha kiriya gikombe cy'urubyiruko rwitanga kimukwiye. Ngaho nibyo navuga kuri icyo kibazo.
Hagati aho ngaho ariko twunganyiranye perezida w'inama nshingwabikorwa y'umuryango wa Afurika ntabwo akiri Alpha Conde, yarangije manda ye kera. Yarangije manda yakurikirwa na Nkosazana Dlamini, hanyuma Nkosazana Dlamini nawe akurikirwa
none nashaka kuba perezida wa Union Africaine,
wa komisiyo ya Union Africaine, komisiyo iri ikorera Addis Ababa. Akomoka muri Chad. Akomoka muri Chad. Ibyo aribyo byose birumvikana yuko na Afurika mwayandikiye. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, Ingabire Day, no gusabira abafunze mu Rwanda bamwe baharanira uburenganzira bwa muntu, ubutabera na demokarasi, bavuga ko bafungiwe ibya politiki. Nibyo turimo tuganiraho. Umutumirwa ni Marceline Bukeye, umuhuzabikorwa w'urunana rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro, ishami ryo mu Bubiligi, urunana rukaba ari mpuzamahanga. Kuri telefone turi kumwe na Daniel. Daniel we? Daniel?
Yego.
Akabazo kawe? Yego.
Ikibazo cyanjye niba ari ikibazo, niba ari inyunganizi cyangwa n'ibindi, ntacyo buri muntu ujya mvuga arasobanukirwa.
Ntabwo bisobanure neza.
Mbanze gushimira uwo muryango n'ubwo mu Rwanda ubona tutawuzi neza aribwo mwumvise. Ariko gahunda yabo turanayikeneye. Mbanze gushimira ubutwari bagira kandi bakomereza aho ngaho. Ubundi njyewe nuko mwanyuma umwanya wanjye wihariye cyangwa urambuye, nariko nari nababwiye ko nshobora kuzavuga uko narokotse ubwicanyi bwakorewe Abahutu 94 n'ukuntu FPR imaze imyaka 23 ibeshya yuko itigeze yihorera.
Daniel, uwo mwanya tuzawushaka.
Abantu bahamagara bavuga yuko ngo uwo muryango ntacyo urimo kurengera, ntabwo njye nemeranya nabo. Abahutu barapigana n'ikingabire arimo kuzira, kandi ni ukuvuga ngo kuri FPR ifite ikintu irimo gushyigashyiga, ariko yagize turupfu kugira ngo ukuri kutajya ahagaragara.
Daniel we, umva. Yego, reka umwanya wawe tuzawugushakire, urabyumva? Ariko noneho gusha ku ngingo y'insanganyamatsiko y'uyu munsi, Ingabire Day.
Yego.
Bari hugusha, ariko umwanya tuzawugushakira witana.
Ndabashimiye uwo muryango, nubwo hari ntacyo nukomereza aho ngaho. Icyo mbasaba wenda ni ukuri hanze bakoresha uburyo bwose, wenda nano mu gihugu byazahagera, ariko ni ukuri bakoze igikorwa cyiza kandi kirakwiye. Ni ukuvuga ngo kiriya kizatuma ukuri kujya ahagaragara. Uriya wavuze mbere ngo ntacyo ngo uwo muryango urimo guharanira ngo wa wundi ngo yari afite wa muperezida mwavuga ngo yari afite byaharanira, nabo ngo baragifite, ariko ntabwo mu Rwanda bashaka ko bivugwa. Ubwo rero nibakomereza aho ngaho ukuri kujya ahagaragara, ubundi ibintu byose bizasobanuke. Naho ubundi kubivugira aha ngaha cyangwa imbere mu gihugu ntabwo bishoboka. Ndabashimiye. Icyo mbasabira ni ugukomeza ingufu kandi bagakorana ubushake bwose. Nawe igikorwa bakora bahamagara banenga, njye muzanshakira umwanya dusobanurane neza, kubera ko njye ubundi mvuga
igihe. Yego, nabikwemereye Daniel, urakoze.
Muzanshakira umwanya dusobanure neza, kujya bajya ngo batubeye.
Yego Daniel, tuzawushaka hanyuma tuzakubwira. Urakoze rero, reka umutumirwa nawe agire icyo avuga ku bitekerezo byawe. Marceline
Karame.
Yego.
Mu Rwanda ntabwo turagira ubushobozi bwo kuba twahakorera, kubera ko murabona ibibazo bihura n'abagerageza kuvuga, kandi twebwe twiyemeje kuvuga ibitagenda byose, cyane cyane nyine muri ako gace k'iwacu ka Afurika. Ariko mu Rwanda si ukuvuga ko tudakurikira ibihabera, cyane cyane ikintu dukunze gukora ni ukwandikira bagenzi bacu bari mu nteko ishinga amategeko, kuko yo hari ibintu bitagenda, ariko ntibajya badusubiza, nta n'umwe udusubiza, nta n'umwe utubwira ati ibaruwa nayibonye, nta n'umwe uvuga ati sinzabigeza ku nzego zibishinzwe, reka da, nta n'umwe. Ariko bose babona kopi y'amabaruwa, turabandikira, tukaba cyane cyane tubagezaho ibibazo
bijyanye n'abategarugori ariko ntabwo badusubiza ubwo bafite impamvu zabo simbizi kuko ntabwo bashobora kuvuga ko batanayibonye kuko wanditse mu butumwa bwa internet iyo ibaruwa itagiye irakugarukira ukabibona ubwo rero baba bazibonye ariko ntibadusubiza habe no kuvuga ati murakoze nayibonye tujya gufata izi ngamba oya nta n'umwe usubiza ariko kuvuga ko badasubiza si ukuvuga ko baba batabibonye batajya babibika banabikoreshe muri porogaramu bafite kuko icyo duharanira ni uko ibintu bihinduka niba izo kuriza zo bazajya bazibona bakagira icyo bazikoresha mu guhindura ibintu icyo nacyo tuzatugishima ariko batubwiye bati twayibonye nabyo byadushimisha tukamenya ko tutari kuvugana n'ibirayi
abo se muvuga bakoze amasengesho bo ntibari mu Rwanda se nyine nk'uko mwabivuze
bari mu Rwanda ariko isengesho burya ni ku mutima ubwira Imana yawe ntabwo ari kimwe no kuvuga ngo nshinze ishyaka kuko icyo gihe ubugaragara ugize gute ubu ngubu ntabwo ushobora kuvuga uti abasenze ni bande batarasenze ni bande ariko igikorwa cyaritabiriwe kimwe rero ni uko twavuga tuti igihe bizashoboka abantu bagatinyuka bakaba bavuga nta cyatubuza kuzashinga nk'ishami mu Rwanda ariko icyo gihe ibintu bizagomba kubanza guhinduka cyane
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dufite David kandi kuri telefone David we
karame
akabazo kawe
karame
yego akabazo kawe
ndabaramukije
yego natwe turakumurukije ariko rero niyo radio yigabanye
mbarizo mutumirwa
mwibarize niko David banzu gabanye iyo radio cyangwa uyizimye kubera ko iratugaruke yee komeza rero
mbarizo mutumirwa
mwibarize arakumva
ari kunyumva
yego
mumbarize
vuga akabazo kawe
alo
yego
bakaza nko mu Rwanda kuko ikeneye demokarasi hano mu Rwanda yuje ukareba ukuntu ibintu bimeze iyo nyine ugeze nko mu rukiko rwa Rwigara tujya tujyayo usanga ibintu bitameze neza ikeneye demokarasi mu Rwanda rwose sinzi ukuntu tuzabigenza
reka
yahunze
uti
ari hanze yahunze kubera jenoside
ariko se David tubanze twumvikane abanyarwanda bose bari hanze ntabwo bahunze
ntabwo bahunze
kuki umwe uvuga ngo yahunze yarahunze
none alo
ye komeza
kuki atahunze kandi atakoze jenoside kuki bataza mu Rwanda kuko hari n'abandi babashyigikiye bashobora gukora ishyirahamwe
ye reka kwisubirize urakoze
nagira ngo nongere nkusore ikintu kinini abantu bo mu Rwanda cyane cyane n'abategetsi bajya bibeshyaho ntabwo umuntu wahisemo kugenda kuva mu gihugu agomba kugereranywa n'uwakoze jenoside iki kintu kigomba gukosorwa ni nayo mpamvu nyine turwanira uburenganzira bwa buri wese aho umuntu utari mu gihugu bahita bamugerekaho jenoside kandi ntabwo ari byo icyo gihe igihe inkiko zitahanije umuntu uko yakoze icyo cyaha ntibakajya bagitwerera buri muntu wese ubwo rero kuza gukorera mu Rwanda nababwiye inzitizi zihari cyane cyane ku birebana no kuvuga ibintu ku mugaragaro ubwo izo nzitizi nizihava twavuze ko nta kibazo dushobora kuza ariko byo byonyine izira manza ziri kuba zirabaha murabibona ko inzira ikiri ndende ubwo igihe cyose umuntu atazajya ashobora kuvuga icyo atekereza niba uvuze uti ndashaka kujya muri uyu mwanya wa leta bakabikuziza kandi kuko muri za nshingano twavugaga z'umuryango w'abibumbye bavugaga ko guhera muri 15 kugeza muri 30 buri muturage w'igihugu cyose agomba kwiyumvamo ububasha bwo kujya mu nzego zose ashaka mu nzego z'igihugu ariko mu gihugu cyacu ntabwo ariko bimeze uhagira ngo imyanya imwe yahariwe bamwe nta wundi ugomba kuwureba aho uwo mwanya niyo mpamvu rero igihe ibyo byose tuzashobora kubivuga tuka hakaza ubwisanzure dushobora kuzaza gukorera mu Rwanda. Ikindi kandi nuko abantu bari mu Rwanda bajya bavuga ngo ngo mwe muri hanze ngo mwiruka muvuga ngo muzaze murebe ngo mugire gute, abantu baraza ubuye Rwanda ni victoire ntiyari ahari ahageze murabona uko byamugendekeye. Okay, abo ngo bashaka kuvuga ati yaraje gukora politiki. Hari umubyeyi wo mu Bwongereza witwa Violet Uwamahoro yaje gushyingura umubyeyi we, cyo kumva twumva yaburi urengero icyumweru kimwe kirashira bibiri birashira aho Abongereza batangiye kotsa igitutu leta polisi iravuga ngo uramubonye nyuma y'ibyumweru bibiri kandi bari bahakanye ko adahari. Ubwo rero igihe igihugu kigikora gutyo bizi niba ari ngombwa ngo abantu bose baze mu gihugu kugira ngo ibintu bikorwe cyangwa ibintu bijya mu buryo, ndumva n'uwaba ari hanze akavuga ibintu akandika nabyo ari inkunga yabatera igihugu cye.
Ijwi rya Amerika. Madame Bukeye, hari akantu uvuze yuko mu butegetsi babona ngo ibintu ari ibya bamwe. Mu by'ukuri wowe nanjye twunguranye inama, ibyo ntibyahozeho kuva na kera? No kuri leta zindi zabanjirije iyi ngiyi iriho.
Yemwe icyo nashaka kuvuga ubwo burenganzira bwo kuvuga ngo niyamamaze.
Yewe
noneho ubutegetsi bwa kera aho nabuvugira nuko twari mu bwato bumwe muvoma kandi kwiyamamaza perezida akaba umwe, ariko igihe mu Rwanda uvuga uti hari amashyaka menshi ukabona nk'ishyaka PSD nk'ishyaka PL hari amashyaka menshi aho ngaho bavuga ngo nayo opposition, igihe cy'amatora cyagera ngo tuvuge nta mukandida dufite ngo n'umwe, ibyo biba byerekana ko uriya mwanya uri hariya ahari nta wundi ugomba kuwukora. Noneho igihe Diane avuze ati njyewe ntabwo mvuga ko uriya mukandida mushyigiki ahubwo njye ndashaka ko umukandida bakamufunga, icyo kintu nacyo kiba kigaragaza ko nta bwisanzure buhari. Ugomba kugenda mu nzira yaciwe cyangwa ugafunga. Itandukanirizo ririmo ni uko icyo gihe muri kugahabyarimana nta wundi mukandida wabagaho, nta yandi mashyaka yabagaho, habaga rimwe rukumbi harimo tukagenda tugatora icyatsi kibisi cyangwa ikijuju, ariko ntabwo babaga babeshya abantu ngo hari multi partisan. Ubwo aho amashyaka menshi aziye mwabonye ukuntu byagenze, ariko mbere yaho nta mashyaka menshi yarari, yari ishyaka rimwe rimwe rukumbi nuko niyo byagenze. Ariko ubu ngubu aho bitandukaniye nyine ni uko ubu bavuga ko hari amashyaka menshi akerekana ya pere bakerekana ya pese bakerekana nti, ariko byageraho ugasanga hari namwe bavuza nyine bavuza gukora, ariko ikintu gitangaje ugasanga ishyaka rya opposition ntirishobora gutanga umukandida mu matora ya perezida. Icyo murumva ko harimo kamenge, harimo akantu katagenda.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro cyanyu muri isanga. Turimo turaganira ku nsanganyamatsiko ya Ingabire Day, umunsi witiriwe umuyobozi w'ishyaka FDU inkingi Ingabire Victoire Umuhoza, umaze imyaka 7 ari muri gereza kandi muzi ko yakatiwe imyaka 15 y'igifungo ku byaha birimo ikiterabwoba. Kuri telefone dufite Ndayishimiye. Ndayishimiye we?
Alo.
Akabazo kawe?
Ego, ahanini nagombye kuramutsa umutumire.
Yego, arakumva.
Ye, ahanini utubazo ni nka tubiri.
Tugufi ariko.
Ego.
Yego.
Ndabaza nti iryo shyirahamwe ese iryo huriro bagize ryo kwibuka Ingabire Day babona ko badoshyiraka ku ntego nyabaki mu gihe amaleta yo muri kano karere keshi atumvira amashyirahamwe yitwa nka sosiyete sivile mu gihe aba yamagana ibyo leta yabikora mw'amakosa iduhura umenga leta yafata nk'umwanzi. Barabona ko badoshyika ku ntego nyabaki mu gihe leta y'u Rwanda nayo itemera ayo mashyirahamwe mu gihe narirya keshi uhura akorera hanze.
Akandi ka kabiri kagufi. Yego.
Akandi kabazo ka kabiri ni nko kubatera inkunga, ego nibakore kuko hari igihe Imana irafize nayo kwikora irashobora kubavugiramo kujya Mandela yagwaniye akarenganyo mu gihugu kiwe ugahura arafunze n'imyaka myinshi ahohoterwa impera n'imperuka agatsinda akava mu ibohero nubwo ni kubatera inkunga kumbure ejo Imana yashobora kubafasha Ingabire akarekugwa n'abandi barenganywa batari bake bakarekugwa kuko muri iki gihe n'ahandi ikindi nosaba ni uko bandanya basengera aya mareta yo muri kano karere kuko umenga arafite indwara imwe yo kutubaha agateka kazi na muntu murakoze
murakoze ndayishimiye Marceline we wamwumvise rero
namwumvise kuvuga ko ubutegetsi butemerera societe civile gukora ntabwo byatuma societe civile idakora none se twicare turekeraho ngo nuko batatwemerera uburenganzira buraharanirwa icyo gihe tugomba kuvuga dufite uburenganzira bwacu bwo kujya mu mashyirahamwe tukahewe n'uwashinga ishyaka nawe afite uburenganzira ariko kuvuga ngo ntabwo wategereza ko leta izaguha uburenganzira bwo gukora ngo utangire gukora niyo mpamvu tuvuga tuti twaratangiye tuzakora ibishoboka ndakeka ko na leta nayo nta nubwo bwose itatwumva ariko ntihumirije ndakeka ko nabo bajya bageraho bakavuga batese babandi bavuze iki bakajya kure bakajya kurungurukaho kuko nko kuri site internet yacu tujya tureba tukabona hari abantu bayisuye kandi bo mu Rwanda ubwo nuko bageraho bakajya kurebaho ubwo rero nubwo bwose berekana ko batatwumva dufite icyizere ko batwumva ariko gusa niba bashobora guhindura ibintu ku buryo akarengane gacika ku buryo abantu bose bagira ubwisanzure kandi bakagira umutekano bakagira icyo nakwita niba ari umunezero sinzi uko mwabyita ariko buri wese
umunezero nituze n'ubwisanzure yego
noneho
ndayishimiye yavuze ati mukwiye no gusengera na za leta urabivuga wiki byo
bo gusengera za leta birakorwa pe birakorwa ariko sinzi n'ibisengesho rihagije ryonyine isengesho ryonyine ntirihagije kuko bibaye ibyo umuntu ajya yicara mu rugo agasenga agasanga umwana yakarabye agasanga umwana yaryamye agasanga inkono yahiye umuntu agomba gusenga ariko agashyiraho n'ibikorwa kandi muri uko gusenga Imana izamufasha kugira ngo ibikorwa yasengeye azabigereho ubwo rero nta kwicara ibyo gusa ngo urasenga gusa nta gikorwa kibiherekeje bajya bavuga ko Imana ifasha uwifashije ubwo izo leta turazisengera ariko nabwo hakagomba kuza ibikorwa ku ruhande bitari bw'amahane cyo kuvuga tuti reka duhindure ibi n'ibi mu gihugu cyacu
Ijwi rya Amerika turi kumwe na Stanislas Stanislas we
Samirindi
urakomeye
enda komende Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega n'imvura twayibonye birimo kugwa Majya manza nshimire Ijwi rya Amerika ku biganiro byiza mutugezaho
natwe turagushimiye
nsuza mukomerwa icyo nagira ngo mubaze cya mbere mutumirwa nagira ngo mubaze nawe uri hanze wenda ushobora kuyumva nk'ibyo biba kuri bazi gitwara Ingabire cyangwa Diana Rwigara nkawe ubwe yumva yabakorera nk'iki kugira ngo n'ubuvugizi yabakorera kugira ngo babe bafungurwa ese bafunguwe babafasha nk'iki murakoze cyane yari karahanyuze Kigali mu Rwanda
urakoze karahanyuze we reka hita gusubiza
icyo twabakorera kandi tubakorera tunabakorera murabona Victoire we yafunzwe kera kuva muri 2010 icyo twashoboye kumukorera ni izo nyandiko ariko ntabwo ari inyandiko gusa hano mu Bubiligi hari igikorwa kijya kihabera buri wa kabiri ababishoboye societe civile n'abandi bose batari bategize naho bashamikiye ababishoboye baragenda bakajya kuri ambasade y'u Rwanda hano mu Bubiligi bakahirirwa umunsi wose bafite inyandiko bafite bandrole sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda bafite ibintu byanditseho ubutumwa baha bagomba kuko ambasade ibihagarariye igihugu ni ubutumwa baha ambasade kugira ngo uzashyikirize ubutegetsi icyo gikorwa kimaze imyaka 7 cyatangiye muri 2010 kugeza no gukira cyari muri wa kabiri imbere ya ambasade y'u Rwanda icyo ni igikorwa kimwe ibindi mu bikorwa rimwe na rimwe hajya haba imyigaragambyo rimwe na rimwe abantu bose bateranye ariko natwe ubwacu abategarugori twize gukora imyigaragambyo ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi tubabwira kuko ntabwo mwavuga ngo ibihugu byo hanze ntabwo iyo icyo kibazo kibareba kirabareba kubera ko bafitanye umubano n'igihugu cyacu icyo igihe bajya gutsura umubano igihe baganira ku bibazo dufite ubwo nabo twakozeho imyigaragambyo rimwe na rimwe tubabwira tuti ibi bintu wewe ushinzwe ububanyi n'amahanga wewe ushinzwe ibi ntujyeyo uzabaze uko byifashe bo ibindi bisigaye ni uko gutabariza abantu mu nyandiko cyangwa se muri za conference cyangwa se twateranye nk'uko twateranye ku wa gatandatu nibyo ngibyo dukora bitanga umusaruro rimwe na rimwe ariko utangana n'uwo twifuzaga mwabonye ko nka Diane biriya bintu by'imisoro babimuvanyeho kubimuvanaho ni ukubera ko abantu babisakuje bakavuga bati ibi bintu ntabwo ntibihwitse icyo twifuza ni uko ibyo babarega byose babivanaho kuko kuri twe bararengana
hanyuma rero Stanislas rero nyine akavuga ati muzabakorera iki nibaramuka basohotse muri gereza
turamutse nibaramuka bavuye muri gereza tuvuge ko Victoire afunguwe bakamwemerera gukora nk'ishyaka rye ubu turi kwibanda kuri izo ka z'abategarugori bafunzwe ariko icyo gihe baramutse bafunguwe twajya kuzindi suje ntizibuze kandi ikindi nabo turi sosiyete sivile nabo icyo gihe twabashyiraho ijisho tukareba niba batarenganya abantu niba tuvuge niba afunguwe akaba yakwiyamamaza agatorwa nabo iryo jisho rizamuhoraho siyo kuvuga uti uratowe wari warafunzwe noneho urakora ute kugira ngo abantu batongera kurenganywa ku butegetsi bwawe baramutse bafunguwe tuzabyishimira ariko nabwo nka sosiyete sivile tuzakomeza tube maso turebe niba nabo bagendera ku murongo mwiza
badahutaza rubanda Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda Ingabire Day niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi muri iki kiganiro murisanga umutumirwa ni Marceline Bukeye umuzabikorwa w'urunana rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu Bubiligi kuri telefone turi kumwe na Jean Damascene we
karame Thomas we
akabazo kagufi
rwose ndagafite kagufi ndibaza
yego
kuri uwo mama niwe nshaka kubaza ndibaza kubavuga ngo leta y'u Rwanda ngo ntago yifuza ko barashaka ko baganira ntamubaza niba bashaka ko baganira byo cyangwa se igihe bumva ko leta y'u Rwanda izaze kubaganira barateganya kuzakora iki
ye urakoze Jean Damascene
hari abandi benshi bavuze baravuga noneho icyo bizeye cyusha icyo abandi kuvuga ni igihe kintu cyo ngira ngo dusobanurire
ye reka hita gusubiza
urakoze cyane Thomas
komera
harabumuzi baganiriye na leta sahubwo
nyine niba ntabo nzi ariko hari abifuje ko ngo mwaganira na leta none leta yo niba itabemereye mwiteganya gukora iki
ibyo nyine tuzakomeza gukomeza umugambi twiyemeje kugeza igihe ntawamenya bashobora kuzagira igihe bakibwira bakavuga bati reka tuvugane n'abariya abantu kuko muribuka sinzi niba mwari mu Rwanda mbere ya 90 muribuka ko na mbere ya 90 intambara itangira Habyarimana ntabwo yahise aganira n'abari bemeje gufata intwaro ngo barwane byageze aho nawe abonye nta kundi yabigenza yemera ibiganiro ubwo rero natwe tuguhozaho ariko ibiganiro ni ngombwa cyane cyane ko hari ibintu byinshi bitafututse mu mateka yacu niyo mpamvu aho kugira ngo twubakire ku musenyi reka twubakire ku musingi niyo ntego yacu
Ijwi rya Amerika mu kirundi Jean Damascene hari kandi wari ufite ushaka kuvuga
ntako naka dutegereje twumve ibyo bateganya ko bizashoboka
ye urakoze rero Jean Damascene
urakoze nawe Thomas we
ye ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Madamu Bukeye, ndabona igihe kirimo gisa n'ikigenda, reka tujye ku mwanzuro w'iki kiganiro, ariko nifuza yuko wagira icyo wanzura uvuga kuri ubu butumwa bwa Muhirwa Emmy yabutwandikiye kuri Facebook. Ati u Rwanda ni agahugu gato kameze nk'umwobo w'inzoka, bajye bibuka ko nta nzoka ebyiri mu mwobo umwe. Uremeranwa nawe?
Icyo ngicyo avuze cyashaka kugarura bya bindi FPR yarwaniye. FPR irwana yaravuze ngo ntabwo yemera ko ubutegetsi bwa Habyarimana buvuga ku Rwanda ari rutoya ko batarukwirwamo. None se ubwo murumva hari icyo twaba dukosoye? Niba Habyarimana twaramunengaga ko yavuze ngo u Rwanda ni rutoya abantu bose ntibarukwirwamo, bigatuma abamwe mu bana b'u Rwanda bafata intwaro bakaza kurwana, none se ubwo ngubwo twaba dukemuye iki igihe undi muntu avuga ati nk'umubu w'inzoka nta nzoka ebyiri zibamo? None se umwe ajya mu mwobo maze yirukana abandi? Nicyo icyo dushaka? Igihugu cyacu ntabwo aricyo dushaka. Dushaka ko turubanamo. Uhisemo kuvuga uti ngewe ngiye kwibera hanze, n'ubundi byari bisanzweho. Abantu bajyaga bakavuga bati ngiye kwibera muri Zaire akagenda akabayo, abandi bakajya i Burundi bakajya kubayo. Ariko kuvuga ngo umwobo ni mutoya, ibyo ngibi byaba bidusubije ku byo barwanyaga rwose. Ndizera ko uwo muntu atari muri FPR uwo muntu bivuze.
Ijwi rya Amerika. Noneho rero duha umwanzuro w'iki kiganiro kuri insanganyamatsiko Ingabire Day mwijihije kuri 14 y'uku kwezi, hari kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, bipfubirana n'uko habaye n'amasengesho yo gusabira abo muvuga ko ari imfungwa za politiki. Ducira umwanzuro nko mu minota ibiri.
Hano mu kiganiro twakomeje kuvuga imfungwa za politiki, ariko ndagira ngo tuzirikane n'imfungwa z'ibitekerezo. Imfungwa za aho bitandukaniye nuko imfungwa ya politiki nuko ibashyizeho nk'ishyaka, mbese afite umurongo wa politiki, kandi umuntu wa politiki n'ubundi aba ntabwo ahuje imigambi n'umuntu tubyeho muri sosiyete sivile cyangwa umuntu usanzwe wavuze ikintu akakizira. Murabona nk'uriya munyakazi Leopold bavanye muri Canada, ni umuntu uri kuzira ibitekerezo.
Bamukuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yazize ibyo yavuze. Uwo nguwo ni imfungwa y'ibitekerezo. Noneho nka Ingabire, nka Diane, akaba imfungwa ya politiki. Hari na Dr. Niyitegeka nawe ni imfungwa ya politiki kuko yashatse gushyiraho ishyaka. Ubwo rero abo bose turabazirikana kuko dusanga ko buri muntu agomba kugira uburenganzira bwo kuvuga, bwo gushinga ishyaka niba bishaka. Ubwo ubutegetsi rimwe na rimwe bujya bwitwaza ngo tutazasubira mu byo twabayemo. Ariko ikibazo njyewe mbona ni uko amashyaka yaje mu gihe cyari gikomeye, hari n'intambara bifatanye, none ibyo bintu byose bikaba bibi, donc amashyaka akagira isura mbi. Niyo mpamvu twagombye gufata umwanya igihe igihugu gifite amahoro ibyo bintu tukabivuga. Abafite amashyaka bakayashyiraho, noneho bakicara tukavuga ku bibazo byugarije igihugu. Ni byinshi hari ibibazo bijyanye n'ubuhinzi, hari ibibazo bijyanye n'amasambu, hari ibibazo bijyanye n'izo mfungwa zose, hari ibibazo byinshi. Ubwo tukicara tukabivuga. Ndumva aricyo navuga nanzura, kandi n'umwaka utaha tuzongera dukore uwo munsi wa Ingabire Day buri gihe uzajya uhurirana na tariki ya 14 z'ukwa cumi, kuko niho yafunzwe. Ubwo abantu kugira ngo batazabyibagirwa tubaye tubatumiye.
Ye, ndagushimiye cyane Madamu Bukeye Marceline, umuhuzabikorwa w'urunana rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro, ishami ryo mu Bubiligi. Uru runana rwanyu rero rukaba ruri rufatanije n'andi mashyirahamwe atandukanye aharanira ubutabera, uburenganzira bwa muntu, amahoro na demokarasi, kuzirikana abantu bafunze mu Rwanda barimo Ingabire, Umuhoza Victoire mwitiriye uriya munsi Ingabire Day. Nshuti mwese uko mungana, ndabashimiye cyane, maze mukomeze mugubwe neza na radio yanyu. Mukanya gato ya n'amakuru, murakarama.